Eso.
Obusungu nina bungi muti mukibira tebotema nkaabaana ye nga tekimala lwemikwano n'agakwana agataswala bofuna gajjagezesa agafukamira lwokuzibwa n'ekisoba waatolondoola mu bizibu obayamba n'ebyokunywa n'ogula olowooza oline banno bovawo nga boogera kanono kakyera gayita n'amakulakula bwe mwakula tebalina nsonyi beefuula sango mwagala asibye engugu ntakuviira olw'abasajja mukwano gobaamukwanira n'olugambo lwamuleetera agumya ekimala jukira musa yalina omwogezi mukwanjula mulimu gwe guma gukoze mpaka bawula begendereze boyita banno nkulabula wazaali balwomoza bomu olyo Kampala nokola sente nozikwatako oba nokuba kayimba nekakwatayo bakunonya buli kasonda bazikwateko era obasembeze mu butuufu baziryengako bakuwana bakusudiyo oleme bejjako balindabiyidde bajje obawengako badduka newaabwa nti ewuwe julankoko bagabire esiganye naye aterindako tekali kutanda byobagabira nga bikuweddeko nogezaako bakubira nti munyambeko kulayirira nti nesimu balizijjako luno sirwali n'omulenzi lyamutuukako bakuyamba kimuggwe emboozi gye basibako olukuvaako nenkeera ne bakuddako bogera ntokomuko abantu ba pokopoko balinga pewo awakana gwekeerako nomala gwe n'olwala boogera awatali nsonyi wadde okuswala musajja wato sirimu yamutwala ye bamuziika wasi wa mukampala mumyala jejo emikwano bwe twabeeranga mu mabaala cupa ku cupa tunywa mpaka nkeera ensinzi bunnyo beerabira ebyo ebiseera naye guma mungu yamanyi gye biggwera manya teri yaliyo nga bakuzaala baagala alina bajja bujjinga nswera ebizibu olujja badduka nze bansobera togwamu maanyi fukamira akanyasaala gayubu towanika gumira embeera buli lwetonya manya gunayaka enkeera ne bwe gwaka ennyo okutonya suubireera jukira katonda yekkaya tali kulekererera
Fizzle.